Put your shadow on the music.
Five again. Yale mapenzi mubashara tukiwa chumbani. Uzandu zandu wako utundu pale kitandani. Umeniponya langu jera lililo moyoni. Umenifumba yangu macho kwingine sioni. We ukicheka mwenzako vile ukideka nachoka. Sikupiba tuku wala bazoka. Mbura mbe utakavyo kila kona. Nyafi nyafi unavyo zungusha yako nyonga. Chini juu upanda pembeni ya kitanda. We ni moja namba makweli uendo chema chanda. We wangu mziwanda mwenye moja namba.
Wow.
Wako msambwanda.
Come closer, over me, hey. Come closer, my baby, oh, hey. Come closer, over me, hey. Come closer, my baby, oh, hey.
Unanimaliza na yako mapocho, pocho. Chakula mseto, madiko diko. Na kuisha kabisa na yako mavazi mitoko. Kila vazi mnato, yako sairi mikato. Ya peke, jo tucheze iri rumba. Tuku tunaimba, yee, kupe story za kunyumba. Simba na Yanga, na leo tuwaonyeshe na samba. Zikyo wajanja na leo hiya inakusanda. Tuwaache washamba washangae. Unavyo zungusha yako nyonga. Chini juu upanda pembeni ya kitanda. We ni moja namba makweli uendo chema chanda. We wangu mziwanda mwenye moja namba.
Wow.
Wako msambwanda.
Come closer.
Come closer to baby, oh, hey, hey.